Bidem. Na chinkure.
Niko inadini shawasha tuma speaker. Bitina ni madana anza kutingika. Na washa just buru weni na itika. Tingisha chwa kika unasikia zimekushika. Ebu dance banjo. Seti tuma style suki dance. Ebu dance. Ebu dance banjo. Seti tuma style suki dance. Ebu dance. Ebu dance banjo. Seti tuma style suki dance. Ebu dance. Dance banjo,
yeah, yeah.
Set it to my style, suki dance. Ebu dance,
ebu dance banjo. Kambele yangu, na ukichoka kuzitoka sema tuende kwangu. Wa wa wa, TikTok tufanye mastingo za Miss Mrija. Hii ni kolabo ya mapricha.
The left kanyagia mkona right chikabia. Kama una itawita over here na ubanjo. Cheki na ubanjo. Ukona mrembo besides unatokwa tonight. Kasirika you might watcha atu unite. We banjo. Cheki buda we banjo.
Niko inadini shawasha tuma speaker. Bitina ni madana anza kutingika. Na washa just buru weni na itika. Tingisha chwa kika unasikia zimekushika. Ebu dance banjo. Set it to my style suki dance. Ebu dance. Ebu dance banjo. Set it to my style suki dance. Ebu dance. Ebu dance banjo. Set it to my style suki dance. Ebu dance. Ebu dance banjo. Set it to my style suki dance. Ebu dance. Bad girl weyode, pretty girl weyode, big bunda weyode, big titty weyode, little kitty weyode, weyode, weyode. In the area me feel like a gangster. Wine your body, wine your body. Me love that bunda jali 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 jali. Make your body shaky 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 shaky. Ebu dance. Ebu dance banjo. Wine your body, wine your body. Me love that bunda jali 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 jali. Make your body shaky 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 shaky. Ebu dance. Ebu dance banjo. Niko inadini shawasha tuma speaker. Bitina ni madana anza kutingika. Na washa just buru weni na itika. Tingisha chwa kika unasikia zimekushika. Ebu dance banjo. Set it to my style suki dance. Ebu dance. Ebu dance banjo. Set it to my style suki dance. Ebu dance. Ebu dance banjo. Set it to my style suki dance. Ebu dance. Ebu dance banjo. Set it to my style suki dance. Ebu dance.
Kati 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 kana mimi. Pati 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 animalia ni mimi. Vijana wadosi wananiogopa. Venye wa super wao deli na watoka. Na venye kwenye scene mimi na watoka. Ah ah pole na zitoka.
Kati 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 kana mimi.
Ebu dance banjo.
Pati 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 animalia ni mimi.
Ebu dance banjo. Niko inadini shawasha tuma speaker. Bitina ni madana anza kutingika. Na washa just buru weni na itika. Tingisha chwa kika unasikia zimekushika. Ebu dance banjo. Set it to my style suki dance. Ebu dance. Ebu dance banjo. Set it to my style suki dance. Ebu dance. Ebu dance banjo. Set it to my style suki dance. Ebu dance. Ebu dance banjo. Set it to my style suki dance. Ebu dance.